Wakali Record.
So check it. She told me, come on, you dicky start a nail cutter. See, but you licky, then she will cut her. Yeah, Utakani, she come a pink pucker. Malala, me, she come a king, come a wibble, you know. Mama, way.
Mshmejo alinipenda kabla uwachoche. Alileta dhiki kenzi changu kuote. Mbona dia hushiki wa unataka mpote.
Chiki chiki hoda ye. Chiki chiki hoda ye. Chiki chiki ho. Chiki chiki hoda ye. Chiki chiki hoda ye. Chiki chiki ho.
Kuhoi. Kuma janga yako mkuhoi.
Nifanye nini weze kubanga, zisumbara niki zangu wanateka kuiganga. Nifanye nini weze kubanga, zisumbara niki zangu wanateka kuiganga. Nifanye nini weze kubanga, zisumbara niki zangu wanateka kuiganga.
Nina na figi na nao, nina na figi na nao.
Kuhoi, kwa majanga yako mkuhoi.